Ugh.
Stream music.
Ugh.
Mature. Mature.
Ugh.
Yeah, yeah. So now I'm sad.
Mature. Mature.
Ugh.
King Fizzo on the beat.
Kitu machua ni kitu imevai akisema zi wala iwezekani ka patient bado ni ka peaceful ka ukulambuku badala ya udaku ni mtu kuelewa ataka hali ni ngumu kitu machua wezi kupia shapri kitu machua rorui rorui kitu machua kimwili kitabia kuna mbogi inagoya kumbongesha kitu machua wezi kupia pressure ateza mneti labda blangeti kitu mevimba yani ni mfika kani katoi haiwezekani kitu machua toto tunachua wale wa mioto haiwezekani kitu machua toto tunachua kitu machua kitu machua kitu machua toto tunachua kitu machua kitu machua kitu machua toto tunachua
anti wa hari ya pandi ya miti kalia anani kalia rubadiri ya matalia ambia chali ya kwa sijali na kwa gahalia Nairobi city tafta note mutamangiwa kitu machua vingina fakua napenda kumsaksu anashika na kamua mnadhani rungu ni msolombo kukua tuja starehe ya njuku ni kukula muja muja mechi tunachezanga mati itaka tipitaka na mpakata nikitaka na pashada miti shamba stingo kata wakata chakitanda nikizanga na mpiganga rungi saba kakinama nikichapa kani katoi haiwezekani kitu machua toto tunajua wale wa mioto haiwezekani kitu machua toto tunajua kitu machua kitu machua kitu machua toto tunajua kitu machua kitu machua kitu machua toto tunajua
ana kasheshe adumleweshe akishika tinje yangu apiti message mtu akipiga pia wezi shika naona kuna akili si mjinga mtinga nikimbonda na changa kamizima kansha dandia mastad kaza donda ni ayela keki ni ndenga na nyorosha hadi na genya ni ayela na simpienga nikinyorosha na chaka merianga ni ayela bada kuna kuela na yoni bamba jisimpienga kani katoi haiwezekani kitu machua toto tunajua wale wa mioto haiwezekani kitu machua toto tunajua
kitu machua kitu machua kitu machua toto tunajua kitu machua kitu machua kitu machua toto tunajua